salema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze Oh.